mu kiganiro cya none turi kumwe na Dr. Ingabire Chantal, ni umuyobozi mukuru muri Minagri ushinzwe igenamigambi. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Tunari kumwe kandi na Dr. Semwaga Octave, ni umukozi w'umushinga Hinga Wunguke, ariko akaba n'umujyanama mu by'ubuhinzi muri Minagri. Tubahaye ikaze mu kiganiro.
Murakoze cyane.
Yego. Iyi mishinga nayimenye cyane muri Expo y'umwaka ushize y'ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi.
Okay.
Niho namenye iyi mishinga myinshi igamije gutuma Abanyarwanda babona ibyo kurya bihagije. Iyo byabuze turahangayika. Ngire ngo no muri iki gihe usibye kuba dufite icyizere gikomeye muri buze no kutubwira niba tukigifite cyangwa dushobora kugitakaza, ariko dufite icyizere. Gusa ikigaragara cyo nuko mu bihe bitambutse twahuye n'ikibazo cy'ibiribwa. Peter, ku biribwa cyane cyane ibikomoka ku buhinzi, reka turebe ibikomoka ku bworozi, byifashe bite ku isoko?
Byifashe gutya ku isoko Nyabugogo. Igiryi inkoko y'inyarwanda ni amafaranga 250, hanyuma igiryi inzungu ni amafaranga 5, inyama z'ingurube ni amafaranga 300 ku kilo, inyama z'inka ni amafaranga 500 iroti ku kilo, hanyuma inyama z'inka imvange ni 400 ku kilo, hanyuma inyama z'ihene ni 600 ku kilo hariya Nyabugogo. Kimironko igiryi inkoko ni amafaranga 250, igiryi inkoko y'inzungu ubwo iryo nimbaje kuvuga ni igiryi inyarwanda, hanyuma inkoko y'inzungu ni 150, inyama y'inka y'iroti hano Kimironko ni 500, hanyuma inyama z'inka imvange ni 400, inyama z'ihene ni 480, ibyo byose ni ikiro, ubuki ni 500.
Bine 800 ku ihene ni Kimironko.
Bine 800 ku ihene ni Kimironko kabisa.
Tukivahanda jayo.
Gahoromani. Gahoromani igiryi inkoko y'inyarwanda ni 250, igiryi inkoko y'inzungu na amafaranga 5, igiryi inyama z'inka iroti ni 500, mu Gahoromani inyama z'inka imvange ni 400, hanyuma ubuki bwo ni 500 mu Gahoromani ka Karenge. Naho igiryi inkoko y'inyarwanda na amafaranga 200, igiryi inkoko y'inzungu na amafaranga 150, inyama z'ingurube ni 300, inyama z'inka iroti ni 500, inyama z'inka imvange ni 400, inyama z'ihene ni 500, hanyuma ubuki hariyaho ni 600 ikarenge Nyagatare. Igiryi inkoko y'inyarwanda ni 250, igiryi inkoko y'inzungu ni 180, inyama z'inka Nyagatare iroti ni 480, inyama z'inka imvange ni 3800, inyama z'ihene ni 600, naho ubuki ho hariya Nyagatare ni 600. Kibungo igiryi inkoko y'inyarwanda ni 200, igiryi inkoko y'inzungu ni 800, hanyuma inyama z'ingurube ni 3500, inyama z'inka iroti ni 450, inyama z'imvange y'inka ni 400, hanyuma inyama ziheneho ni 600. Musanze igiryi inkoko y'inyarwanda ni 250, igiryi inkoko y'inzungu ni 555, ni 155, inyama z'inka ni 500 iroti, hanyuma inyama z'inka imvange ni 380 i Musanze, ubuki bwo ni 400. Gisenyi hariya igiryi inkoko y'inyarwanda ni 250, igiryi inkoko y'inzungu ni 5, inyama z'ingurube ni 350, inyama z'inkiroti ni 5, inyama z'inka imvange ni 450, inyama z'ihene ni 550, hariyaho ubuki igisenyi ni 270.
Yego.
Kongo niri igiryi inkoko y'inyama, igiryi inkoko y'inyarwanda. Ni
tuvuga Kongo niri be kumva hakurya ni
Rutsiro. Yes, Kongo niri Rutsiro, igiryi inkoko y'inyarwanda ni 250, igiryi inkoko y'inzungu ni 200, ingurube inyama z'ingurube ni 300, inyama z'inka iroti ni 400, inyama z'imvange ni 3500, inyama z'ihene ni 450, ubuki ni 600. Kamembe igiryi inkoko y'inyarwanda ni 250, igiryi inkoko y'inzungu ni 5, inyama z'ingurube ni bitatu magana atanu, inyama iroti y'inka ni ibihumbi bitanu, imvange y'inka ni ibihumbi bine magana atanu, hanyuma inyama y'ihene ni ibihumbi bitanu magana atanu ku kiro, ubuki ni ibihumbi bitandatu. Bugarama turi kugana ku musozo, igi ry'inkoko y'inyarwanda ni magana abiri, igi ry'inkoko y'inzungu ni iry'inani, hanyuma inka y'iroti ni inyama y'inka y'iroti ni ibihumbi bitanu.
Ntabwo wabura kuvugishwa n'ibishoboka, harimo akaboga rekareka.
Inyama y'inka imvange ni ibihumbi bine magana atanu, inyama z'ihene ni ibihumbi bitanu magana atanu. Busasamana Inyanza, igi ry'inkoko y'inyarwanda ni magana abiri mirongo itanu, igi ry'inkoko y'inzungu ni iry'irindwi, inyama y'inka y'iroti ni ibihumbi bine magana atanu ku kiro, hanyuma inyama z'inka imvange ni bitatu magana atanu, ubukeho ni ibihumbi bitanu hariya mu Busasamana. Inyanza, Ibutare, igi ry'inkoko y'inyarwanda ni magana abiri mirongo itanu, igi ry'inkoko y'inzungu ni iry'itandatu, inyama z'inka iroti ni ibihumbi bitanu, inyama z'inka imvange ni ibihumbi bitatu magana atanu, naho ubuki hariyaho mu Ibutare ni ibihumbi bitanu. Nuko ku isoko byifashe.
Akenshi iyo ugiye kureba ikinyuranyo cy'ibiciro henshi nko ku buki, aho barimo kuvuga kuri birindwi, nabonye hari birindwi, aha bitandatu, akenshi uzasanga ubwo buki ari bwiza. Wagera aha bitanu ugasanga ni pirate, kuko nabwo hazamo ubushinwa.
Hari n'aho buri kugura binahubwo Musanze.
Yes, aho uzasanga akenshi atari ubuki bugujuje ubuziranenge. Ariko ku biciro by'ibiribwa bikomoka ku matungo, ngira ngo turumva nta kinyuranyo kinini kirimo, bitewe n'aho umuntu aba yahahiye. Impamvu tuba tubibagezaho ni ukugira ngo umuntu nagera ku isoko ye guhendwa, ariko anagira amahitamo. Kuko nk'ubu wakumva Kimironko ukibaza uti gute ihene igura bine magana atanu, ahandi ari bitandatu, ugiye nko kuri iri soko hafi aha, ubwo umuntu aba agomba kugira aho ahitamo, cyane ko ibiciro byazamutse, ariko ukanagira n'icyo wasagura. Tuzindutse kuganira ku ngingo ijyanye n'ibyagezweho muri gahunda ya kane yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi. Ariko ikibanze ni ukuza kureba n'ibiteganyijwe muri gahunda ya gatanu, kugira ngo abahinzi n'aborozi bakomeze kubyitegura ndetse no kubishyira mu bikorwa bafatanyije n'inzego zibishinzwe. Ntabwo ndibuze kubaza kuri Minagri, abantu barayizi, ariko kuba dukurikiye kugira ngo tuze kugendana mu kiganiro, kambanze mbaze Octave asobanurire abadukurikiye ibijyanye n'umushinga witwa Hinga Wunguke. Ni mushinga ki, ukora iki?
Murakoze cyane. Umushinga Hinga Wunguke uterwa inkunga na USAID, akaba ari umushinga rero ugamije mu by'ukuri gukora ku nkingi enye. Nkingi ya mbere ni yo kongera umusaruro, gukomeza twongera umusaruro ku buso. Inkingi ya kabiri ni yo kongera ishoramari mu buhinzi, kugeza ubu riracyari rikeya. Inkingi ya gatatu ni ijyanye no kugira ngo imirire imere neza, ndetse n'abahinzi b'abahinzi bongereye umusaruro kubera n'ishoramari bashobore no kongera agafaranga mu mufuka. Inkingi ya kane rero yo ikaba ari iyo gukora ibyerekeye gufasha mu byerekeye gutera inkunga mu mavugurura, amategeko, amabwiriza, kugira ngo abantu bose bari mu buhinzi n'ubworozi babe bari mu buhinzi, kuko umushinga uri mu by'ubuhinzi gusa, babe bari muri mu mategeko, amabwiriza ameze neza.
Yego, umaze igihe kingana iki umushinga?
Umushinga ubu turi mu mwaka wa kabiri.
Yego, bivuze ko iyi ngingo tugiye kuganiraho mwagendanye nayo.
Twagendanye nayo
cyane. Okay. Ubwo turaza kureba uruhare mwagize mu gutuma ishyirwa mu bikorwa, ariko noneho tubaze Deje, gahunda ya kane ubundi yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi, mwadusobanurira ibijyanye nayo.
Murakoze cyane, kugira ngo twamaze kubashimira umwanya muduhaye kugira ngo tubashe kuganira kuri iyi gahunda ya kane yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi. Ni gahunda yatangiye muri 2018,
yego,
igomba gusozanya n'uyu mwaka w'ingengo y'imari uzarangira muri mu kwezi kwa gatandatu 2024. Ni gahunda ya ministeri, ariko ishyira mu bikorwa icyerekezo cy'igihugu ku bijyanye no kuvugurura ubuhinzi. Muzi ko iki gihugu cyatangiye urugendo rwo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri, reka tuvuge dutangire mu bihumbi bibiri, twari dufite Vision 2020. Kuva icyo gihe rero hagenda hajyaho uruhererekane rwa za gahunda z'umwihariko ku buhinzi n'ubworozi, mu kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi. Iyi rero yari gahunda ya kane yatangiye na 2018, ifite ingingo inkingi zitandukanye, ngira ngo ndumva zigera kuri enye.
Yego,
hari turibuze kugira akanya kuzivugaho, ariko ikigamije ni ukugira ngo tuzamure umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi tugere ku kwihaza mu biribwa kandi nanone abahinzi bacu babashe kujyana ku isoko bivane mu bukene. Ndumva muri make ari uko umuntu yayivuga.
Ni ukuvuga ngo ni gahunda igiye kumara imyaka itanu kuva 2018 ikarangirana n'ingengo y'imari y'uyu mwaka
wa 2024 ni imyaka itandatu.
Imyaka itandatu. Inkingi ziyigize ni izihe?
Igizwe n'inkingi zigera kurenye. Hari inkingi ijyanye, wenda ndivuze kuza guparafraza, ifite inkingi enye. Ifite inkingi ijyanye no kubakira ubushobozi aba bahinzi n'aborozi, ubushobozi bujyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Ifite inkingi ijyanye n'ubushakashatsi na innovation cyangwa se guhanga udushya. Ifite inkingi ijyanye no kugeza umusaruro ku masoko, ndetse n'inkingi ijyanye no kubaka sisteme yose, kubaka ibigo n'ubushobozi bw'abari mu buhinzi kugira ngo babashe kugeza igihugu ku ntego gifite cyo kwihaza mu biribwa.
Urwo ni urugendo rurerure ngira ngo rw'imyaka hafi itandatu, dusa naho turimo no kugana wenda ubwo ku musozo wayo kugira ngo dutangire indi nkingi ya gatatu, dutangire gahunda noneho ya gatanu yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi. Ariko iyo tubivuze birajyandana cyane ubuhinzi ubworozi, ariko wajya kureba ku buhinzi baba bafite ibyo bakora, aborozi bafite ibyo bakora, bakagira n'uburyo byunganirana. Muri uru rugendo rw'imyaka hafi itandatu kuva yatangira, ndahamya ko byose ibintu iyo bitangira ngira ngo bitangira bivuka bigakamba bigahagarara bigakura bikagenda bigatanga umusaruro nyine. Mu ntangiriro iyi gahunda itangira, ni iki mwabonaga cyihutirwa gikeneye guhinduka?
Murakoze cyane. Ngira ngo izo nkingi tumaze kuvuga hejuru ni inkingi zashyizweho n'ubundi hagendewe ku kubona ibintu bikwiye guhinduka.
Yego.
Kimwe mu byari bikomeye ari nacyo cyafashe umwanya munini cyane haba no mu ngengo y'imari yagiye kuri iyi gahunda, ni ikijyanye no kubakira ubushobozi ubuhinzi, ubushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere.
Okay.
Resilience. Kuri icyo hashyizwe imbaraga cyane ku bijyanye no gutunganya ibyanya byuhirwa no gushoboza abahinzi kugera kubona ibikoresho byuhira. Urwo ni urugero rumwe natanga, ariko dufite n'izindi za programme zakozwe kugira ngo ubwo bushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire bugerweho cyangwa bukorwe. Ntabwo twavuga ko wenda bwari bwagerwaho ijana ku ijana, ariko ni ikintu cyashyizwemo imbaraga cyane, cyagaragara nk'ikihutirwa muri icyo gihe.
Ubwo ikihutirwa cyari guhangana n'imihindagurikire y'ibihe,
ni kimwe mu byihutirwaga. Ikindi cyihutirwa cyari gikomeye, cyari kijyanye no kugira ngo tubashe gufata neza umusaruro kandi tubashe gushoboza abahinzi kugera ku isoko, nacyo cyari kiri mu byihutirwa.
Aha niho nshingira rero mbaza, muri ibyo byose byihutirwa, imihindagurikire y'ibihe, kugeza ku isoko umusaruro, ziriya nkingi zose uko arenye, uyu munsi turimo kuganira muri iki kiganiro haburi gihe gito ngo tugane kuri iyi fase, kanyiste fase cyangwa se icyiciro cyo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi. Ni iki mubona cyagezweho? Ni iki mubona kigisigaye gikenewe kugira ngo kigerweho mbere y'uko dutangira indi nkingi cyangwa se tuzimukane nacyo mu kindi gihembwe kivugurura?
Yeah, murakoze cyane. Ngira ngo ahari ndi bubanze kubanza kwisegura, kuko ntabwo ubu twavuga ngo niki cyagezweho ngo dutange final, dutange ishusho ya nyuma y'uburyo twabashije kugira ibyo tugeraho mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi. Kuko nk'uko nabibabwiye, ni gahunda irangirana n'uyu mwaka utaha, no kuvuga ngo isuzuma rya nyuma tuzashobora kurivuga neza dushoje uyu mwaka utaha, uyu mwaka twatangiye. Ariko turebye ibyo twashoboye kugeraho kugeza nibura muri imyaka itanu ishize, kuko twarayirangije itanu yawo, harimo byinshi byo kwishimira twabashije kugeraho. Ngira ngo hari byafata n'umwanya munini, ariko navugaho bikeya. Kimwe mu bikomeye ni uko ubuhinzi bwakomeje kugira uruhare, ubuhinzi bwakomeje kugira uruhare mu musaruro w'igihugu, umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Iyo urebye ikigereranyo cy'imyaka itanu ishize, ubuhinzi bwakomeje gutanga nibura buri mwaka 1/4 cy'umusaruro mbumbe w'igihugu.
Okay.
25%. Icyo ni ikintu gikomeye kandi gituruka muri kwa kuvugurura ubuhinzi twavuze, gituruka mu gushoboza abahinzi kugera ku isoko twavuze. Twashoboye nanone no kugira ingo zihaza. Iyo turebye mbere yo gushyira mu bikorwa iyi gahunda yo kuvugurura ubuhinzi, dusanga umubare w'ingo zihaza warazamutse ugeranije na mbere yaho tugeze kuri ku ngo 79% zishobora kwihaza mu biribwa ntabwo wenda ntabwo turagera ku 100% kandi ntaho twifuza kugera ariko ugeranije na mbere tubona ko hari intambwe yatewe turebye nko kuri kimwe twavuze kijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere muzi ko dukunda kugira ibibazo by'izuba ryinshi ugasanga hari ibice bimwe na bimwe by'igihugu byumye ariko hashyizwe imbaraga mu kongera ubuso bwuhiye ku buryo ugeranije na za 2017 ubu ngubu ubuso bwuhiye bwiyongereho hafi 48%. Icyo ni ikintu cyiza kandi gituruka mu mbaraga zashyizwemo mu mafaranga yashyizwemo kugira ngo abahinzi babashe kubona ibikoresho byuhira ariko kandi n'ibyanya byatunganijwe byuhirirwaho binini. Twashoboye nanone kongera amaterasi icyo ni ikintu kimwe gikoreshwa mu buryo bwo gufata ubutaka. Amaterasi iyo turebye nk'amaterasi y'indinganire yonyine muziko tugira amoko abiri y'amaterasi amaterasi yikora amaterasi y'indinganire nko ku materasi y'indinganire twarazamutse twiyongeraho 24% muri iyi myaka igihe cy'imyaka 5 yonyine. Nanone gukoresha imbuto inyongeramusaruro n'imbuto z'indobanure ubona ko umubare wazamutse by'umwihariko ku bahinzi bato smallholder farmers ku buryo twavuye kuri 4.8% muri za 2017 tugera kuri 36% by'abahinzi batoya bashobora gukoresha imbuto y'indobanure. Ingano y'ifumbire ikoreshwa kuri hegitari nacyo cyari kimwe mu bintu twashyizemo imbaraga kugira ngo turebe ko abahinzi bacu babasha gutangira gukoresha inyongeramusaruro ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera. Umubare ku bahinzi batoye wavuye ingano kuri hegitari yavuye kuri 32 kuri hegitari ijya kuri 70 kuri hegitari. Nabyo ni ibintu byo kwishimira kuko ugeranije naho twari duturutse nubwo tutaragera aho dushaka kugera ariko ni ibintu byashyizwemo imbaraga kandi tubona ko byatanze umusaruro mu bijyanye n'umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi. Ku bijyanye no gufata umusaruro neza nabyo hashyizwemo imbaraga nyinshi abahinzi n'aborozi twashoboye kubagezaho ibikoresho bibafasha gufata neza umusaruro ibyumba bikonjeshwa imbuga zo kwanikaho za MCCs nk'ubu iyo turebye dusanga ugeranije na za 2017 mbere y'uko iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa dusanze nk'urugero nko gufata neza umusaruro w'amata MCCs cyangwa se amakusanyirizo y'amata ubona yariyongereyeho inshuro zirenze ebyiri mu mubare. Izo ni imbaraga zose zashyizwemo kugira ngo gufata neza umusaruro nabyo bihabwe agaciro kandi ibyo bifite icyo byongera ku gaciro k'ibyo kibyara ku isoko ndetse no ku giciro abahinzi n'aborozi babona.
Yego.
Numva hari umuntu yaba agarukiye.
Deje, mbere y'uko iyi gahunda ya kane yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi ni byinshi byagezweho nk'uko mubivuga ni nibyo kwishimirwa binagaragarira mu buryo tubibona imibereho y'ingo z'abanyarwanda ntago tukibona abana bavuga ngo yasibye ishuri kuko batafite icyo bari buteke ntago tucyumva abantu bishwe n'inzara ngo leta yagiye gutanga ubufasha bw'ubutabazi ngire ngo tubiheruka muri COVID kubera ko bwo hari hakenewe gutabara nabyo nibyo kwishimirwa ko ibyo gutanga tutabiguze hanze byari biri mu bigega by'u Rwanda bivuze ko ni byinshi byakozwe muri iyi myaka turimo kuvuga. Mbere yaho gato mpamya ko hari izindi gahunda z'abanje ubwo niba turi kuri 4 habanje 1, 2, 3 tugera kuri 4 iyi kane wenda duhere nko kuri 3 hari ibyo yakosoye bitari byaragenze neza
ya birahari kuko igikorwa ni nacyo turo dukora n'uyu munsi kugira ngo dukore 5 kuko mwarimu bivuze mu buryo bw'imibare burya iyo turo dushyiraho gahunda nk'izi ngizi tureba ibitaragenze neza cyangwa se tukareba ibyo tutashoboye kugeraho twaragombaga kubigeraho uru ruhererekane rwo kuvugurura ubuhinzi uko tujya gusoza tuba twatangiye turatangira tukisuzuma no kuri 3 hari mu cyo kibazo kigendanye no kubona ibikoresho bifata neza umusaruro cyari kibazo twabonaga tubona ko kikiri mu icyuho tubona ko hakiri icyuho cyane mu bijyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere murumva nyine n'imihindagurikire buri munsi haba hari ibintu bishyashya byavutse ku bijyanye n'ikirere haba hari ibibazo bindi byavutse ku buryo bisaba ko buri gihe twisuzuma ubwo rero bimwe muri byo twari twabonye twagomba gukomeza gushyiramo imbaraga byari nk'ibyo ngibyo ikindi cyari gihari cyari cyane no gutuma abahinzi baba abanyamwuga n'uyu munsi tugifite nanone tubona ko dukomeje dukwiye gukomeza gushyiramo imbaraga ngira ngo wende umuntu yavuga nk'ibyo ngibyo ariko muri rusange ikiba gihari cyangwa se umurongo ukurikizwa nuko buri gihe kwisoza rya gahunda tugomba kwicara tukareba ibyo tutashoboye kugeraho ibikeneye gukomeza kwitabwaho n'ibishyashya byavutse noneho tukabishyira muri gahunda ikurikiyeho ari nabyo turi dukora kuri iyi ngiyi ya gatanu turi turisuzuma ku ya kane.
Urakoze cyane Deje. Ntekereza ko mu rugendo nk'uru biba bisaba ubufatanye, ntago Minagri yabikora na RAB bonyine, bisaba uruhare rw'abahinzi, bisaba abafatanyabikorwa batandukanye batumiye gahunda ishyirwa mu bikorwa, haba hakenewemo amafaranga, za ministeri zikazamo, kuko ntekereza ko tujya dukunda kubivuga na Peter hano n'abandi bantu benshi tuvuga ko umuhinzi ariwe musitari wa mbere ku isi, kuko ntawe utamukenera. Ushobora kudakenera umuhanzi kujya kumureba, ushobora kudakenera kujya habaye umuyobozi runaka, ariko ntawe udakenera umuhinzi gatatu ku munsi. Ngira ngo n'abahanga barabivuga mu by'ubushakashatsi bivuze ko ari uruhererekane ruba rusaba ubufatanye bwa bose kuko twese tuhakenera. Niyo mpamvu mwanazanye na n'umushinga wahinga wunguke nk'umufatanyabikorwa. Dr. Octave ngira ngo uraza kudufasha tubwire uruhare rwanyu, uruhare rw'imishinga n'abafatanyabikorwa mu gutuma gahunda nk'izi zijya mu bikorwa.
Icyambere cyo turashimira Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kubera yuko ntabwo igidusiga inyuma. Ntabwo igisiga inyuma abafatanyabikorwa, haba mu gutegura gahunda nk'izi ngizi, haba ndetse no mu kuzishyira mu bikorwa. Nta Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ifite ihuriro rimwe ryitwa Agriculture Sector Working Group, aho twese duhurira biyobowe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi tukaganira kuri gahunda. Ariko si nizo gusa bafite, hari na nibyo twita bya Joint Sector Review. Izo ndazo imwe ikorwa kugira ngo dupange za gahunda z'umwaka, twisuzume umwaka w'ubushize wagenze gute, imwe muri zo indi kazishyiraho gahunda z'umwaka ukurikiye, twese tukajya umujyo umwe, tukajya umwe ntihagire uca twaba dufite gahunda imwe. Hari n'ayandi mahuriro atandukanye duhurira nk'izitwa za swap, aho duhura abafatanyabikorwa cyane cyane mwari muvize abatanga amafaranga, tugahura na ministeri kugira ngo turebe neza politiki ministeri ifite n'ingamba ifite kugira ngo abe arizo cyane zirushaho gushyikirwa. Ni ingenzi cyane rero nk'ubu ngubu turakorana mu gutegura iyi gahunda ya gatanu. Umwe wese agashyiramo ibitekerezo bigiyemo, icyo gihe ababigizemo uruhare ni nabo bagira uruhare mu kuzafatanya na Minisiteri mu kubishyira mu bikorwa. Ni ingenzi rero icyo gihe navuga kuri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ni ugukomeza nkibwira ngo ikomereze aho ngaho, ikomeze imenye ko amaboko ahari, kandi ayo maboko si amafaranga gusa, ariko burya habakenewe n'uburyo bwa tekinike n'abantu n'iki bashobora gufasha kugira ngo gahunda zijye mu bikorwa.
Iyo tekinike ikenewe kugira ngo ntekereza yuko niyo umuntu wese yibarutse ahita atangira gutegurira umwana we akavuga ati uyu mwana azaba runaka, agatangira kuvuga ati umwana wanjye azaba iki n'iki, ntawe uba yifuza ko azaba imbwa nk'uko tujya tubivuga, twese niko tuba dutekereza. Na gahunda nk'izi iyo zigiyeho, mwese iyo mwicaye muba muvuga ngo tuzabigereho ijana ku ijana, tuzese umuhigo, tuzagaragareza isi ko dushoboye, biba bikenewemo rero ibyo bitekerezo n'imbaraga. Iyi gahunda ya kane irimo iragana ku musozo, mwebwe nk'abafite n'ubujyanama mu nshingano, niki mubona gikenewe cyangwa se niki cyabuze kugira ngo wenda habe hakiri bimwe bitaragerwaho muri za nkingi zose nye zari zigize iyi gahunda?
Si ukuvuga ko hari ibyabuze, ahubwo ni ukumenya yuko ubuhinzi ni uguhinga. Ni ukuvuga ngo n'ubutaka ni nk'ikinyabuzima. N'ubutaka dufate iyo dukoze iterasi riba risaba umwanya kugira ngo rizatangire ribyare umusaruro. Iyo tuzanye iyo habonetse amatungo abasaba umwanya kugira ngo azatange umusaruro. Iyo ibi muri gahunda birakorwa. Birakorwa kandi bije biri ku rwego rwiza. Gusa ikigomba kwitwararikwa nuko nongera mu byukuri nongera mpimpundu ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi kuko muri covid yerekanye neza yuko igihugu gihagaze neza ku bintu byose bitakinjira ariko nta munyarwanda warayatariye ako n'umuturarwanda si n'umunyarwanda gusa aha rero iyo turu tuvuga dufite mu byukuri hari ibibazo bikomeye ubu ngubu dufite ari nabyo byatangiye hari ibibazo bya covid buri haragaragara covid ariko kubera ibihindure kirekire hari n'indwara z'ibyaduka zindi ziriho zizi haba mu myaka icyo gihe mwigeze kuvuga nyine muri PST ya gatatu tutari dufite haba mu matungo n'abantu none dufite n'intambara zigiye ziba hirya no hino ku isi izo ntambara zose zaje mu by'ukuri zisa naho zidukomo nk'ukora gahunda zari zihari amafumbire murabizi ukuntu yatumbagiye muzukuntu ibiciro byazamutse bityo ku masoko ibyo byose byagiye bituma rero uko uko gahunda yari yubatse ngo ibintu bikurwe vuba ntabwo ariko byagenze kubera ibibazo byagize ni nayo mpamvu mu by'ukuri ministeri ubu iri yiteguriye gahunda ya gatanu nuko noneho iri burebe nk'uko DG yabivuze ubu bimeze bite realities z'ubu ngubu kubera yuko bimwe mu byo twari dufite mu myaka itandatu ishize ntabwo bihari hari byinshi byaje bigenda biba bibi ariyo mpamvu nkuko DG yavuze ari ukwisuzuma tukareba ukuri guhari none tukareba ingamba nshyashya zabizi
yego
gusa twe ministeri twebwe turi kumwe na ministeri kandi tuzakomeza dutera dufatanya na ministeri kugira ngo gahunda zapanzwe zishyirwe
DG iyo ugiye kureba twese ntawe utishimira aho turimo kwerekeza ariko ntitubura n'imbogamizi ntitubura ibidutega muri iyi gahunda ya kane ni iki mwabonye haba mu igenamigambi haba mu ishyirwa mu bikorwa haba muri politike y'ubuhinzi n'ubworozi ni iki mwabonye gisa naho cyabaye nk'imbogamizi cyangwa se kitagenze neza kitatumye wenda uko mwifuzaga gahunda igerwaho ariko igerwaho niba ariko nanone yaragezweho uko mwabitekerezaga ubwo mwaza nabyo kubisangiza abadukurikiye kugira ngo tuze kwinjira muri gahunda none iteganyijwe ya gatanu tuze kubona n'umwanya w'ibitekerezo by'abadukurikiye
murakoze cyane ngirango ni ikibazo cyiza abantu bakwiye no kuhita banatekerezaho mu gihe turo tukusanya ibitekerezo by'abatuye igihugu kuri iyi gahunda ya kane n'uburyo yashyizwe mu bikorwa twahuye n'imbogamizi zigera nko kuri ebyiri cyangwa nanavuga n'eshatu zikomeye imwe yakomeje kugarukwaho ni imihindagurikire ikirere twahuye n'ibintu nka bibiri byatuvunnye ariko kubwo imbaraga n'ubufatanye no gushyigikirwa n'ubuyobozi bwiza dushobora kugira uko tubyitwaramo neza kandi tubona ntabwo bihungabanyije cyane ubuhinzi imihindagurikire y'ikirere yatugejeje ahantu ibice bimwe na bimwe by'igihugu muri iyi myaka itanu ishize bigira ikibazo cy'izuba ryinshi bigabanya umusaruro aho cyane cyane nko mu ntara y'iburasirazuba mu majyepfo hagiye habaho ibihe by'izuba ubona ko bigoranye ari nayo mpamvu twashyizemo amafaranga menshi mu kuhira ariko ibyo ntibyabuze kugira uko bihungabanya nubwo habaho ingamba zikomeye tukabasha kubona umusaruro uba stable ikindi gikomeye cyabaye ni kiri ku rwego rw'isi ni izi ntambara za Ukraine n'Uburusiya dukomye mu nkokora cyane mu bijyanye n'ibiciro by'inyongeramusaruro binatuma ndetse bajeti cyangwa se ingengo y'imari yajyaga mu gufasha abahinzi kubona inyongeramusaruro izamuka cyane hafi irenga ijana ku ijana tugereranyije na mbere y'uko ziriya ntambara ziba kuko ibiciro by'inyongeramusaruro byarazamutse cyane ikindi cyabaye ngira ngo ni ikijyanye n'indwara nazo zaturutse ku mihindagurikire y'ikirere bituma tubona yuko umusaruro uhungabanyijwemo bituma tutabasha kugera nk'aho twashaka kugera kugira ngo umuntu yabavuze nk'ibyo bitatu
nibyo tugiye muri iyi gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi ariko gahunda yaho ya gatanu ni gahunda ubundi abahinzi n'aborozi cyangwa se abanyarwanda bitezemo iki noneho cyihariye kurenza izindi gahunda reka wenda duhere kuri DG n'ubundi
murakoze cyane twakomeje no kuyita gahunda yo kuvugurura ubuhinzi gahunda ni ijambo rirerire mu kinyarwanda ariko twebwe iryo dukunda gukoresha n'abantu benshi bazakomeza no kumva no mu ndirimbo dufite tujya tuyihimbira tukayiririmbira tuvuga peste ahubwo turi muri peste ya kane tugiye kujya muri peste ya gatanu ngira ngo ryo jambo ryakoroha cyane abantu banamenyereye kumva. Abantu bakwitega iki rero nanone ngira ngo ndibuze kunza nanone gusa no wisegura kubera ko ntabwo turasoza urugendo rwo kuyitunganya no kwitegura. Ubu turi ku cyiciro ubundi strategy nk'izindi zikorwa mu byiciro. Ubu turi ku cyiciro cyo gukusanya amakuru, ubumenyi, experience, ubunararibonye nicyo cyiciro turiho.
Yego.
Ntabwo rero twavuga ngo baritega iki mu gihe kizaza. Icyakoza tugendeye kuri midterm review cyangwa se ibyo twamaze kubona kuri peste ya kane tuyishyira mu bikorwa. Nibitekerezo tumaze gukusanya twamaze guhura n'intara zimwe na zimwe burasirazuba burengerazuba amajyaruguru tuganira n'abahinzi n'abayobozi batandukanye ibyo tumaze kubona bimwe mu bizagaruka tubona ko tugeranije ko tumaze guhura na benshi bashoboka tubona ko byanze bikunze iki kintu cyaje no kubaka ubushobozi bwo guhangana n'imihindagurikire kigomba kugaruka resilience kigomba kugaruka hari ikindi kitashobora kuburamo ko iyo dushyiraho strategy nk'izi ngizi tunareba icyerekezo cy'igihugu ariko tukanareba n'icyerekezo cy'isi. Isi iriratekereza gute ubuhinzi, Afrika iratekereza gute ubuhinzi. Kimwe rero mu bigomba kuzagaruka tugendeye ku cyerekezo cy'isi n'icyerekezo cy'Afrika ndetse n'icy'igihugu ubu ngubu ni ikintu cyitwa food systems. Ntabwo tugitekereza ubuhinzi nk'uruhererekane rwa value chain cyangwa se uruhererekane nyongeragaciro gusa, ahubwo turatekereza ubuhinzi nk'urwo ruhererekane nyongeragaciro kongeraho abarurimwo, kongeraho n'izindi nzego zirufasha kubasha kubaho no gukomera. Food systems ntabwo kizabura mugeranije n'icyerekezo cy'isi. Ikindi kintu kitazaburamo urebye ibitekerezo by'abantu tumaze gukusanya ni ikijyanye no kunoza iyamamazabuhinzi. Iyamamazabuhinzi n'uburyo ubumenyi tekinoloji zibasha kugera ku bahinzi ndetse n'abari muri ya food system twaro tuvuga. Ibyo ni bimwe mu bigaragara ko byanze bikunze bizaboneka. Thank you.
Turimo tuvuga kuri iyi gahunda nshya igiye kuza. Ntekereza ko tuzavugurura ubuhinzi n'ubworozi ku ntego yo kugira ngo twongere umusaruro. Mu buhinzi bimeze bite bwana Octave? Muri gahunda ya pasta ya gatanu.
Muri gatanu deja yabivuze. Ikintu kizakomeza kituma dukurikije kuko turafatanya mu gukusanya ibitekerezo. Kizakomeza mu cyane ibi bintu byo kongera umusaruro. Kongera umusaruro wa muhinzi wa ndetse n'ubworozi.
Yego.
Murabona nko mu bworozi hari gahunda yatangiye kuvuka batubwira amakuru y'ukuntu twakongera umusaruro w'ubworozi nko kuba hakwiye gushyirwa imbaraga mu byerekeye korora mu biraro. Iyi ni gahunda igaragaza yuko umukamo uziyongera. Hari gahunda yindi nko mu bworozi yo kugira ngo twongere ubuki yo gutangira korora abami. Abamikazi nako.
N'abamikazi.
Kugira ngo ubuki bwiyongere. Ikindi gahunda yindi igaragara ko kujya mu musaruro ziyongere. Deja yabivuze ariko nagira ngo we na emphasizing resilience. Ibintu byerekeye ubwishingizi. Naho ubwishingizi benshi babushaka abo tumaze kuvugana nabo twavuganye n'inzego zitandukanye haba uturere haba ndetse no n'abatekinisi ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa usanga ikintu cyo kugira ngo dushyire imbaraga ku byerekeye ubwishingizi usanga ari ikintu bifuza. Ikindi nicyo gushaka uburyo hakomeza kwiyongera ukurikije uko bagiye batubwira ishoramari mu buhinzi. Ishoramari mu buhinzi tukagira abantu bashora imari usibye no kugira ngo bashore imari gusa kujya gucuruza no gutunganya umusaruro ahubwo bashore n'imari mu gutunganya ubutaka bakore amaterasi kubigeza usanga amaterasi akorwa n'ubushobozi bwa leta. Ariko rero nk'uko deja nabivuze ni uko turacyari mu gukusanya
ibitekerezo
by'ukuri. Wenda icyo navuga
nendaga kuza kubaza ngo hashingirwa kuki mu gushyiraho peste ya nk'izi cyangwa izi gahunda reka dukomeze dukoreshe izi gahunda. Nendaga kuza kubaza ni hashingirwa kuki muzanamo ingingo y'ibitekerezo ubwo nibaza inti mwaba mwegera abahinzi nyirizi nari nabo naborozi bireba kugira ngo nabo batange ibyifuzo byabo mu byashyirwa muri gahunda kugira ngo nabo babigire mu ruhare. Wari ugikomeza?
Eh, nari gikomeza, nagira ngo mvuge ngo mu byukuri ibizanya muri gahunda n'abadukurikire babyumve nibyo bashaka.
Yego. Ntago ari ministeri yicara n'impuguke zayo ngo bavuge bati abahinzi tugende tubashyira ibyo nabo babigira mu ruhare. Okay.
Ibyo bashaka n'abadukurikira baduha ibitekerezo byabo gahunda ya gatanu yo kuvugura ubuhinzi izaba uko bayifuza kandi bazafashe ministeri kugira ngo ishyirwe mu bikorwa ku nyungu z'igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa.
Hari abahinzi ushobora guhura nawe atari ko batugezeho atari ko ibyo navuze nta na kimwe nabonye ugakumva ko yasigaye babyirengagije ko ari nko nukumva gusa ariko ibyacu ntibibareba ubwo ubutaha nanjye kankireme igitekerezo cyane dukeneye harvestable gardens tugabanye pasiparumu twongera ahubwo ahahingwa ibintu bishobora gusarurwa hari amajaride menshi ugasanga umuntu afite jaride ya hektaru 8 nta biribwa birimo hari ibintu kitazagira icyo gitanga nta giti cy'urubuto kirimo naki
nta ruboga
n'indabo zirimo ntabwo ari izisoromwa ngo zigurishwe zibe zakwinjiza amadovize nabyo bizigweho nanjye icyo gitekerezo
muzaje cyane.
Yes, hanajyeho gahunda ngirango nibyo twavugaga ko tujye kujya mu bitekerezo kuko ari ingenzi. Hari uwitwa Celeste Arirukira muri Ngoma aho ni mu Burasirazuba yavuze ati ntacyo ministeri itakoze na leta yacu nziza atari ko impamvu ntashoramari rigaragara mu buhinzi rifatika nuko amabanki agora abahinzi. Mudushyirireho banki y'abahinzi yihariye tanga inguzanyo ku giciro kiri hasi hanyuma tubone inguzanyo bitworoheye. Iki gitekerezo ni ingenzi, murakivugaho iki deje?
Murakoze cyane, tubanje gushimira Celestin ku buryo ashimye kandi atanze igitekerezo cyiza. Nagira ngo wenda mpite nanaboneraho mbamenyeshe ko dufite ikiganiro n'impuguke n'inama n'impuguke bizatangira ejo ngeze ku wa gatanu. Muri gahunda mu byo dufite tugomba kuganira n'impuguke zitandukanye ziturutse hanze y'igihugu ziturutse mu gihugu ndetse n'abafatanya ibikorwa banyuranye harimo icyo kintu kijyanye n'ishoramari gifite ndetse umunsi wacyo ku munsi wa kane ngira ngo tuzaza tunabitanga live kuri website yacu ya Minagri abantu bazanakurikira bagatanga ibitekerezo. Gifite umunsi wacyo ni umunsi wa kane ni ku wa kane tariki 23 aho tuzaganira by'umwihariko ku buryo twashyiramo ishoramari ese twashyiramo amafaranga dute ese amabanki yakorana n'abahinzi gute ibibazo bihari n'ibimeze gute ese byashakirwa ibisubizo bine. Ubwo rero muri make ni igitekerezo kiza dushimye ahubwo binatweretse ko kuba twarashoboye kubishyira kuri gahunda ari ibintu koko bikenewe
bikenewe cyane
birumvikana ubwo tuzamenyesha ikizavamo ariko icyo kifuzo twagiye tuhura nacyo mu bantu batandukanye ngo tuzumva n'iki impuguke nazo zikivuga.
Peter, hari igitekerezo nabonye kuri WhatsApp cy'umuntu yanditse kijyanye no kuhira
kirahadi kibintu bijyanye no kuhira niki yavuze ngo mwaramutse suhuza n'abatumirwa ese mwagiye mudukorera n'ikegeranyo cy'amazi umuntu yakuhiza nibura ku kigero cy'ubutaka runaka. Nk'urugero yavuze ngo nk'urugero mfite metero 30% z'ubutaka ese mwamenyera ahantu nahuhiza amazi angana iki mwamenyera ahantu nahuhiza amazi angana iki ko nifuzaga ko nacukuramo icyobo gifata amazi ariko nkaba nabanje kumenya amazi nakenera ntuye Nyagatare rw'imiyaga.
Icyo kijyane n'ikindi nakibonye kiri hehe ngira ngo kiri mu bitekerezo byabanje wafunguye mbere cy'umuntu ndetse bigaragara ko azi ibintu by'ubuhinzi cyane. Yavuze kuri peste ya zambere avuga yabivuzeho byinshi cyane ariko ndakibuka uko yabazaga yavugaga ati muri gahunda za peste ya zose zagiye zibanza nta nimwe itaragiye ijyamo ibikorwa byo kuhira no kubiha imbaraga atari ko bigaragara ko tugiye kugera mu ya gatanu nta mbaraga zigaragara zifatika. Yabazaga ati mutubwire aho bigeze kugira ngo ukuhira bihabwe imbaraga haba kuhira imusozi kuhira ku buso butoya kuko iyo ugiye kureba ibikorwa byo kuhira kenshi usanga byibanda ku kuhira ku buso bunini cyangwa se ubutaka buhuje. Ndumva ariko yashatse nko kubibaza sinza ahantu cyasimbukiye ariko nari
natwo ndabona nanjye cyasimbutse na ntaki
yego turaza kukibona
turakibona Hari undi wabajije yavuze ngo mwaramutse ngo nibyo iyo gahunda ya peste ya gatanu ni ukongera umusaruro ku buryo bushoboka uteranyijeho iyo food system. Ariko ndashaka kubaza Deje icyo gite icyo batekereza kuri sustainable agriculture cyangwa se ubuhinzi burambye kubera ko tuzabwongera mu gihe gito ariko nta ngamba zo mu kindi gihe kirekire kirambye ari nka ko yashatse kuvuga ngo yitwa Gabriel ubwo mwaza kumufasha mukamusubiza kuri icyo ngicyo cya
reka tubanze dusubize ibyo
sustainable agriculture.
Ya murakoze cyane ngira ngo twahera ku cyavuzwe kuri kumazi ngano y'amazi akoreshwa mu kuhira ku buso runaka ngira ngo ibyo birahura na concept imigikoreshwa mu buhinzi bwa precision agriculture uburyo bwo gukoresha inyongera musaruro ariko mu buryo bupimye bituma udatanga inyongera musaruro cyangwa se ibikoresho bidufasha mu factor of production mu buhinzi ariko mu buryo bupimye ni igitekerezo cyiza ariko namumara impungenge yuko mu rwego rwo kuba efficient cyangwa se mu rwego rwo gukoresha neza umutungo kamere dufite peste ya gatanu ibifitemo harimo kuvuga ngo umutungo kamere dufite turawukoresha dute
yego
nicyo kintu cya precision agriculture nacyo kirimo ntabwo wenda twabona uko tuvuga ibitekerezo byose twakusanije ariko icyo nicyo kirimo ku buryo tumushimira kuba nawe ashoboye kugishimangira hanyuma ku kindi kijyanye no kuhira kugira ngo bihabwe imbaraga nk'uko twabisobanuye kuva dutangira kuhira byakomeje guhabwa imbaraga dufite ubuso bwagombye kuhirwa bwinshi bugera hafi ku bihumbi magana birenze ibihumbi magana atanu bw'amahegitari kuri ubu turi hafi nka 15 ku ijana turacyafite urugendo rurerure ngira ngo abanyarwanda bakwiye no kubimenya ariko kandi bakanamenya yuko ari ikintu cyashyizwemo imbaraga gihawe agaciro ku buryo ubu ngubu muri iyi peste ya gatanu cyangwa se muri gahunda yo kuvuga ubuhinzi igiye kuza nacyo tuzakomeza kugishyiraho imbaraga ni urugendo rero ntabwo abantu bavuga ngo ubuso bwose ruhita bwuhirwa muri peste imwe cyangwa se mu myaka itanu yonyine ahubwo ni urugendo dufatanije kandi nkuko nabibabwiye twiyongereyeho hafi 48% kwijana y'ibyo twari dufite muri 2017 kuri sustainability ngira ngo sustainability ni cyangwa se uburyo burambye ni nayo ni notion ni concept nayo nini cyane irimo ibintu byinshi cyane ifite inkingi zitandukanye mu nkingi zitandukanye ngira ngo we nkurikije uko numvise ikibazo kibaza ngira ngo yarahaganisha ku bijyanye no gukoresha inyongeramusaruro ifumbire y'imborera inyongeramusaruro ziri environment friendly ngira ngo hari ibintu bijyanye na environment ariko icyo namumaraho impungenge nanone ni uko sustainability ni kimwe mu byo dufite nk'inkingi muri peste
ya gatanu inajyana ngire ngo no kuba abantu baremerewe guhinga 70% y'ubutaka bwororerwagaho
gukoresha imborera
tuyitezeho gutuma tubona ibihingwa byinshi
kuvanga
amafumbire gutera ibiti bivangwa n'imyaka
yego iminota 8 isigaye hari ibindi bitekerezo cyangwa twakire kuri telefone
dushobora kwakira umuntu kuri telefone nta kibazo
yego reka tujye kuri telefone mwadufasha kwakira abadukurikiye niba bahari
ndabona nta uraza ariko mugihe ataraza hari uwavuze ngo nitwa Eric twebwe hano Mahama ubuhinzi bwaravuguruwe twaguze ifumbire y'imvaruganda tukavanga n'imborera ubuhinzi buhagaze nabi turarya okay iki gitekerezo cyerekanye garikiriza
ubuhanga bw'ibyuma niba mwadufasha tukakira kuri telefoni ndabona ntawe uhari reka tuze kugaruka mu kanya ahubwo tubanze twongere nge mbazi ndabaza ariko ku bitekerezo byanjye ndi umuhinzi
umuhinzi rero
usibye no guhinga ariko ni n'ibintu dukunda kuko tuzi neza yuko ku isahane nta kibonetse n'ikibazo inshyushyi ibuze mu rugo umwana ntiyaryama
tugomba kuba mu basare ba mbere
akaboga katumye uvugishwa kabuze ku isoko iyo kahenze turahangayika kuko buri wese aba agakeneye niyo mpamvu ngira ngo tuba tugomba no gutanga natwe ibitekerezo byacu nk'itangazamakuru ikintu kijyanye no ku guteza imbere ibihingwa. Hari ibihingwa byashyizwemo imbaraga, tuvuze nko ku bigori, ni imbaraga zikomeye cyane. Tuzi urugendo byateye kuva muri za 97, twari tuzi ko ikigori ari icyo mu Masaka umuntu ajya gukuramo yotsa, utazi ko wanahunika cyangwa ukikorera kawunga ugomba kuzakagura gaturutse Bugande. Twari tuzi ko ariho hava kawunga. Ubu dufite inganda, bigaragara ko hari ikintu gikomeye cyane cyashyizwemo. Hari urutoki uburyo rwahingwaga turabizi, ariko hari ubwo ndashaka kubaza ku ntoki zirimo gucika. Hari intoki zakunzwe za twavuga nka za kamara za biriya bitoki tuzi birimo kugenda bisa n'ibicika, hari za kayinja n'izindi. Mwaba mufite gahunda yo kongera guteza imbere ibi bihingwa cyane ko bikenewe, niyo ugiye ku isoko usanga gihenze, wajya mu mahanga ugasanga nibyo bakeneye. Ubuze nka kamara ku isoko ryo hanze nimenekereza ko niyo wavuga amadorari 100 ku gaseri kamwe barigura. Ni gahunda kimufite yo kongera guteza imbere ibi bihingwa bisa naho birimo kugenda bicika kandi bikunzwe ku isoko. Ubwo nibijumba twabishyiramo, kubera ko usibye ko twabonye inganda zirimo kubishaka cyane. Ejo bundi nakubwiraga ko nagiye gushaka umuba w'imigozi bakambwira 700 kandi ubundi warajyaga mu murima w'umuntuka ugasoroka ukanoga, twakitaga ukagenda ugatera. Ariko bigaragara ko ari nk'ibihingwa bitarimo guhabwa imbaraga kandi birakenewe cyane ku isoko. Ibijumba byo ngire ngo ubushize batubwiraga ko hari imbaraga zindi zirimo kongerwaho no kubiteza imbere. Ubwo nari nifuje kubaza Deje niba muri 5 ibyo bitekerezo byaba bihari byo kongera guteza imbere ibihingwa bisa naho birimo kugenda bicika.
Murakoze cyane. Ngira ngo mutanze urugero rw'urutoki. Urutoki rwagize ibibazo muri bino bihe, nkuko twigiye kubivuga ko hagiye abaho n'uburwayi buza buturutse ku mihindagurikire y'ikirere. Urutoki rero narwo ruri mu bihingwa byagize ibibazo cyane by'uburwayi biturutse kuri iyo mihindagurikire y'ikirere. Bituma rero rugenda rucika, nk'uko mwabivuze hari variété zimwe amoko amwe namwe agenda ananirwa, ararwara, umusaruro ugenda ugabanuka, ndetse n'abahinzi bacika intege zo kuruhinga kuri izo variété zihari. Ariko icyo nababwira cyo nuko uretse n'urutoki gusa n'ibindi bihingwa tubona ko bigomba kufasha muri food security cyangwa mu kwihaza mu biribwa, kandi urutoki ruri mu bya mbere hamwe n'ibigori hamwe n'imyumbati. Ni ibihingwa bishobora kwihanganira, nk'urutoki n'imyumbati bishobora kwihangana imihindagurikire y'ikirere kandi rubigatanga ibyo kurya. Ubwo rero nabamara impungenge y'uko ibyo bihingwa byose bishobora kudufasha mu kwihaza mu biribwa bizahabwa imbaraga na attention yihariye cyangwa se kwitabwaho mu buryo bwihariye muri iyi gahunda itaha.
Hari ibikorwa remezo byagiye byubakwa bigamije kongera umusaruro. Hari nk'uduce tubonamo za solar system zo kuhira, ugasanga abaturage ntibazikoresha, ntibazibyaza umusaruro. Nigeze gutanga urugero rwa ku murindi, avuga ni nka kiriya cyuma cyuhira ku buso bunini kinagezweho tubona muri expo, gusa aribwo bagifunguye amazi yacyo. Kuki kitatwarwa ahantu nko ku cyanya cyangwa kigahabwa umuhinzi akaba kibyaza umusaruro? Ariko ubwo nkivuze kubera ko ari nigeze kukivugaho barambwira bati icyo rwose ibyo bintu ni ukuri, atari ko hari igihe tuba tugifite hariya gusa hari impamvu, ariko iyo mpamvu yakaba yari itanga umusaruro. Ubwo ndavuga no ku bikorwa remezo. Hari ibikorwa remezo usanga za solar system, ugasanga abantu bahawe nkunganire ku kintu runaka, ariko ugasanga ntibabibyaza umusaruro. Hari gahunda cyo gutuma ibi bikorwa bikoreshwa aho kugira ngo bibe biraho gusa.
Urakoze cyane. Ngira ngo umbarire ikibazo nishimiye, kuko tumaze iminsi turi mu nyigo yo kureba ibikorwa remezo byo mu buhinzi byakoreshwa bite, byabyazwa umusaruro gute, abahinzi babyitabira bate. Ariko impamvu mvuga ko mbyishimiye nuko numva nshaka gutanga ubutumwa ku bahinzi abakagombye kubakoresha bino bikorwa ndetse no kubibungabunga. Twabonye yuko inshuro nyinshi abahinzi batekereza ko ari ibikorwa bya ministeri, bakumva ni bya bintu bya Minagri, bakumva byashyizweho ni Minagri, ibintu bigaharirwa Minagri, ukagira ngo bo ntabwo nta ruhare banabigizemo, kandi nyamara baba barabigizemo n'uruhare. Ariko byamara kugera hariya ugasanga ikintu cyaje no kubikoresha nkuko twabyifuzaga ntabwo babikoresheje neza. Ubwo rero nagira ngo ntange ubutumwa mu by'ukuri babyitabire. Nkuko nigeze kubivuga, ni ibintu byashyizweho kugira ngo tubafashe mu gukusanya umusaruro, aho ni hamwe. Ariko dufite n'ibikorwa remezo bimwe byo kuhira, tubafashe mu kuzamura umusaruro wabo. Ubwo rero nibadafatanya natwe ngo bagendane natwe muri urwo rugendo, bizagorana cyane kugira ngo tubibungabunge, bizagorana cyane kugira ngo bigere ku ntego twabishyiriyeho.
Yego, Peter, hari icyo warugiye kubaza?
Nenge kubaza kuri ku kintu cy'ibi bihingwa bimara igihe kirekire mu murima. Turimo turashaka umusaruro, ariko tukanareba umusaruro uri budufashe kwita dukira ikibazo, cyangwa se tuzabona umuti w'ikibazo cy'inzara kiri hano hanze n'izamuka ry'ibiciro biri ku isoko. Ibi bihingwa bimara igihe kirekire mu murima, hateganyijwe iki nka Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo tubashe kuzana?
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Sorry. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Ariko usibye ko burya ari nayo itanga ubuzima. Birahura, niyo itanga ubuzima.
Hateganyijwe iki kuri ibi bihingwa kugira ngo abaturage bizere, cyangwa se umuhinzi yizere ko at least azabona ibihe byiza mu minsi iri imbere ku isoko ryo hano hanze, ubuhinzi niba bugenze neza?
Icyo navuga ni uko bino bihingwa bimara igihe mu murima, ntabwo ari byo byonyine bahinga. Icyiza cyabyo twari twanatanze urugero kuri kasava, ku myumbati, nuko bifite ubushobozi bwo guhangana n'iryo zuba twigeze kuvuga. Ntibabireka rero, bakwiye kubihinga, ariko nta nubwo babihinga byonyine. Barabihinga bafite ibigori, barahinga bafite ibijumba byerera mezi make cyane, barahinga bafite ibirayi. Ni ukuvuga ngo uko ubuhinzi bumeze, ntabwo wavuga ngo uzahinga igihingwa kimwe utegereze umwaka wose igihe kizerera. Icyo ni ngirango cy'umuntu yavuga. Tugomba kumenya ku balance, cyangwa se guhuza ubwoko bwose bw'ibihingwa, ibyerera igihe gito, ibyerera igihe kinini, ibishobora kwihanganira izuba, imboga zishobora gusoromwa mu minsi 21, bityo kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo by'imirire.
Turagana ku musozo w'ikiganiro, ariko ntabwo twabura kuza no kubabaza. Muri gahunda zacu za Radio Rwanda tugira gahunda ya RBA hafi yawe, abanyamakuru bazenguruka igihugu cyose bakadukusanyiriza nabo ibitekerezo no kubireba n'amaso. Mu minsi turimo ubu hari gahunda ya RBA hafi yawe yo gusura imirenge umwe ku wundi, ariko hari ikibazo cy'uko abenshi bagaruka muri ibi bice by'uturere tw'imisozi miremire, za Gicumbi, za Rutsiro, za Nyabihu n'ahandi. Nari mukizemo Nyabihu, ariko reka mbe nyikuyemo iyo ngiyo. N'ahandi hatandukanye, za Karongi. Muri utwo duce twose baza batugaragariza yuko hakiri ikibazo cy'amaterasi make, kandi wajya muho yakozwe turebye nk'umushinga wa Green Gicumbi, ukareba ari amaterasi uburyo arimo kubyara umusaruro, bakavuga bati hashyizwemo imbaraga mu materasi, imisozi ikabyazwa umusaruro, twabona ibihingwa byinshi. Hari ihe gahunda? Minota ntabwo idukundiye, igiye kudushirana, dufite amasegonda.
Gahunda irahari rwose, tuzakomeza. Gahunda y'amaterasi irahari. Tugeze kuri hafi 90% na kangahe ku ijana, ariko no muri peste ikurikira tuzakomeza kubyitaho.
Nibyo. Munyemere dusoza ikiganiro cyacu, tubashimire cyane. Octave, mwakoze kwitabira ikiganiro. Deje, mwakoze kwitabira ikiganiro. Ikintu cya mbere
n'amakuru.
Amakuru yose tukayamenya.